Hello.
Nipe karanga mbichi.
As you know.
Baby,
oh. As you know, wanama.
Oh, yeah.
Mesh.
Oh, wana penda kuku. Wana penda baga. Mistaki chochote, baby, nataka karanga. Lete taza buku, zitandosha sana. Utundu tundu njaze mchuzi, tunongeshe mboga. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi.
Nipite peku peku.